Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Ataka Bianga Jimatat, Galgala Kisa, Salama Folaka del Kabianga Sasadip, Metro Bandi Kurasagat, Digdamilam of Digdamishan Red, Washington DC Rakanda versus Sagantafan Oromo, Amazelka. Nagan Kenya Lafago, Bakajirtan Maratisanaga, who gave Fatota Kenya, Tamotan with Ataga Yakut Afur, Barakumalama Furaja, Kesum Mesitun Kesanara, and Tujube Horati.
Kanududu Bisumani Namo Dandit Agi Fatota Kenya, Kamoltan, Oganangare Mormitu Kenya, Bayfilanoviati, Mormudan, Akuman Hujit Abu Amichagudan, Fatota Darake Satoko.
Filanor Makenya Lajun Mudamaviati Kesatamatirat Gabasa Ergames, Udukesat Esena. Olantumma warren adi kan nelle lisan ho karakasan Trump balalifan nijechun qeqirat tiyata jira udura bodo gaba saqamna baqatto to torban darbe andara galane yemenit bishanit darba man ilajsunille gaba saqnda yeqamna gara boda tiyata qoppin sporti sabada bereti angatum rosaganta kenyatin wolin turajna gutumma uduf namo
Hogganangare Mormitu Kenya, Bayfilano Biole Sa Kenya, Torbanda Begege Sam Mormud Anakum Mani Bijeti Arrojit Abe Manolu Amicha Bersanijran. Namon Nagito Kwamicha Sanesimatanika Manolan Tausi, Hedung Garojit Debi Anijruja de Mejra, Kanatane, Tarkanfingare Mormitu Tamfuratamu, Agamat, Wani Fatebe Kaminjru, Gabasa Muhammad Yasuf, Jalanitures.
Dandilen magala Nairobi torbanto kof duwata fanegatura ni boda amma doduritti debi anijiru namonni gara hoji sanitti demu trafikin magala kesas akuma durit kanajechun filanno presidentu madole sasadde gagge fame kanilalen falminjiru tumura mejechu miti mormitonni shirato jetame kanaf bayi filmati champudan nujedu president kenyatan sagale harkashantami afurin Njifachun sani molab samir. Deggerton ni Raila Odinga, Heddun, kan kesa jiratan Nairobi fi kutale gamat iha jiran kesat, mormin ega agame boda namni injifate labsamun. Darga gonni hangitoko, walittidufudan wae filanno fi hegere mormito tarratti mariatu. Odinga nis ganden na anno sani dilbata kalesa da watan. Deggerto ta ofin wajid abati mormi kesan nagesa jiran. Umrisa Sodomishan Kante John Mark Del Delofi Imbanne.
So that one is a problem.
Borwan Ninuti move Jurube Kum Feda. Railan Del Delake Imbanin Jannan Kanin Nijet Ungod. Garu Sagale Ankene Sakage. Malo Jechua Kafet Akanat Himum Fedajan. Kaneni Bronimo Del Dela Kambana Nyotau. Fakenyaf Stephen Odihambo Akadu Batuti. Kenyatan injifachune galab same as daldalli abbanad namoni bani bitachu sodatan polisi firirto ta giddutti falminta wanitti fufef kannenga dibani le figani manatti debi ujeder mormiton nakajedanitti hirirto ta dibato ko calantu gutumma biyetti keset polisotan ajjefame egafilannoda as dabbatonni nagenya kamotumma mo kun sobajed Commission ne mirgat ala na mabi yole sa kabiyyati mo na madiddeme afurta jefa mejer. President Kenya tan filannon tumuramera lammi wambiyyati yeddun ojitti debi aniru jedan. Bayi filanno kana mormito nakasimatan gafisanis karasera akad efatan gafataniru.
Bu urfamu sochi turizmi Ethiopiatif gahe addadurumma kagumachan obbo aftesillase tafese sirna walchasani magala finfinne. Katedral Walda Kristana Sillaset Kalisara Watamejra. Ifa adu batile kuda sadi okanimo, but atu ifa adu batile kuda sadid adan no jerun, Ethiopia beksisun sani fi. Warma galati koda barota chedemu. Guddina tourism Ethiopia tif gumachun sani, sirna walcha kalisage gesamerati, ifsamejra. ከሌስስርነ ዋልቻ ሰነረት ከነርገመን ፕሬዚዳንቲን ኢትዮጵያ ድራኒ ኦቦ ግርማ ወልድ ጊዮርጊስ ጣደኖን 13 መንዝስ ኦፍ ሳንሻይን ዮካኒሞ ኢፋዱ ባቲሌ ኩደሰዲ ጀደሙኩን ቡአ ሰሙ ሳኒ ውመሜ ተውሳዱ በተንጅሩ ቢዮን ነዱኛ ገመዲጣ ሃንቂነ አዱ ቀቡ አዱ ሁንቀበን ከናف አዱ ባቲሌ ኩደለመ ጀቹራ ቃሜ አከባቲ ተቆትል ትደበለ ጀቹዳን ቢያ አዱ ባቲሌ ኩደሰዲፍ ባቱ ዳወዳ ጀደ ኢትዮጵያ ቢያ አዱን ባቲሌ ኩደሰዲፍ ባቱ ካታሲሰ ኃይለታ ፈሰቲ ኩን ቀበኛ ሳቲ ኩን አከቀበኛ ቡዋ በኩም ሰሳቲፍ ከኒሳف ገልሜ ሰሙ ቀቡ ጀደን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ድራኒ ኦቦ ግርማ ወልደ ጎርግስ አከከለይስ ስርና ዋልቾ ባይለ ስላሴ ታፈሰረቲ ዱብሰመቲ ጣደኖን ቱሪዝሚ ኩን ኦጂ ወንሳኒ ከሳ ተቆቆፋ ኢትዮጵያ ገመ ቱሪዝሚቲን አዱኛት በክስሱዳፍ በረሳኒት ኦጂ ወንጉ ጉዶ ሄዱ ኦጅተኒ ቱራን አካ በርለኮብስ ኢትዮጵያት በረ በኩል ሰገሊፍ ሸንተማ በርኖት አፍገረ አሜሪካ ከዴመኒ ቱራን ኦባይለ ስላ ኦቦ አፍተስላሴን በርኖተ ስርና ቡልቺንሳፊ ሀሪሮ ሰደርካ አዱኛን ከኔብ ፈመኒ ገረብያት ዴቤንተውስ ቦረ ገረ ቱሪዝም ይጣከሴ ነንጋፈተመኒ ኦጂ ወንጉ ጉዶ ሄዱ ኦጀቹ ሳኒቲ ከነን ኢሳን ቤከን ከሌሰ ከን ኢሳን ዱበተን ኦቦ አፍተስላሴ ታፈሴ ኦጂ ወንጉ ጉዶ ኦጀተኒፍ የሮ አደዳት ከበዳሰ አርገተዮተው ከነን ከሳ አከለኮብሰ ኢትዮጵያት በረኩመለ ማፍሰዲ አባ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ከጀዱ ማቃን ከበጃ ከነመፊ ኒሻኒን ወርቄ ጤኘከና ሙሚቸ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አይለ ማርያም ደሳለኝን ከነመፍ አከፈከኛ ተከነም መቃዳው ማኒ ሐለ የሮ አማረት መሪያቹ ዳወልገይን ኡመታ መጋላፍን ፍነከ ሰት ዋመን ሰበባ ቡልቺ ሰማጋላፍን ፍነቲን ከንጀላ ደንቀ መተው ፓርቲ ለሞርሚቱ ለማ መያዲፍ ሰማያዊ ፓርቲን በክሰን ጅረን የገለብሲን የሮ አተተማ ኢትዮጵያ ከሳ ካሰመ ቦዳ ወልገይን ኡመታ ዋመሙኩን ከዱራ ተው ከዱበተን ፓርቲ ለለመን ከዲሞን ኢጆፍ በርባቺ ሶታን ስላረት ዱበተ ሙፍቱረን ጅረን ጅሩ ወልገይን ስላ ገልማ መብራታይል ጀደሙት ገገሰም ውፍቱረ ከቡልቺ ሰፍንፍነት በክስሰን ፓርቲሌ ለመን ጠለያ ተኮን እናተው ዴቪን ዱራርገተን ፓርቲሌ ለመጠለያ ተኮን ጋፈቹ እንደንዳን ከጀሩ ይወተው ቦድ አከጀደመቲ ስረሰኒ እና ዴቪሰንሞ ከዴቪ አርገት ከዴቪ ደበንተው ሆገኖኒ ፓርቲቻ ረጋዘጥ ሶታፊብ ሰገነኒ በክስሰን ጅራን ሁምኖን ነገይ ጉምሳ ቡርኪና ፋሶ ሂደቶታ ከሌሳ መነኛታ መጋላ ዋጋዱ ከሳ ተቆጣ ሌላ በኑዳን ለሞተ ኩደ ሰደት አጀሰኒ ከብሮ ሰደት መዴ ሰንረቲ ዱለጌ ጌሰን ዳበኒ ጅራን ሚኒስተር ኮሙኒኬሽን ቢየቲ ራሚስ ዳንጁ አከይፍሰንቲ ነሞን አጀሰመን ረጅሬች ሳኒ ኢጆሌፍ ዱበርቶታ ለኮብሲ ነሞተ ዱዋኒ አከ ደበሉ መሉለ ከዱበተን አንጋውን ሞቱማ በየትኩን ለሚወን በየትፍ ለሚወን አላ ከነንዱ ወከሳ ከጅረን ዱበተን ይጅሩ ፕሬዝዳንቲን ቡርኪና ፋሶ ሮች ማርክ ክርስቲያን ካቦሬ ጎቻ ሀመኛ በየትቲ ከሰትራው ወተመከና ገዲ ከንት ደጋም ተውብሰኒ በላልፈተን ይጅሩ ፕሬዝዳንቲች ዋይ ሀደላ ከለሳ ከነላልችሴ አረ ፕሬዝዳንቲ ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ወሊን ዱበቹዳፍ ከሮርፈተን ይጅሩ ቡርኪና ፋሶ ቢየኮልኔ ፈና ፈረንሳይ ጀለ ቱርቴ ወዱና ማቋም ነው ከነሙ
ከነገ ፈታጅፈን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሃሌላ ኦላንቱማ ወራአዲ ከነን ሻርለትስቪል ቨርጂኒያ ከሰት ዩናይትድ ዘራይት ወረምርጋ ለልሳን ተኮምሳ ጀዱን ገገ ሰሜን ራውወታሜ ፍለተማ ደብሲሱ ደቡሳኒቲን ገሬሌ ሲያሳ ጉቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ብራ ቄቃሃማን ረገይጅራ ሃሌላንሱን ሉቡነማ ጋላፈቴ ጀዳ ገባሲ ሪቻርድ ግሪኒፍ ማርከስ ሃርተን ኤርገን ፕሬዝዳንት እቺ ከን ሃለሱ ከነሳ ጅቢንሳ ከነን ያዳ ዳዳ ቀበን ግዱት ወዲ ኦብስ አበሙ በላልፈቹ ዱበተን yaadisaani kun kan dhagaame sanbata darbe konkolaataan hiriirtota mormii ba'anitti oofamuudhaan kan umriin waggaa 32 jiraattu Charlottesville Heather Hare galaafate kanneen biroo 19 madeesse sa'aatilee hanga tokko booda.
We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry,
haala sukanneessa kan jibbisa mul'isu walii obsuu dhabuu fi okkara bifa addaan raawwatame kana jecha cimaadhaan balaleffanna.
Haa ta'u malee Tiraamp garee finxaaleeyyii kanneen mormii sanbata darbe qindeessan kanarra hedduun isaanii deeggartoota isaanii siyaasaa mul'inatti saphxiqqaalee sanyii bira juushotaaf dubartoota gadaantummaan ilaalan kallattiidhaan hin balaaleffanne. Itti aanaa pirezidaantiin Maayik Peens ennaa dilbata kaleessaa Kolombiyaa daawwatanitti Tiraampiif loguun dubbatan. Peens akka jedhanitti sabaa himaaleen kanneen hookkara kana kakaasan irratti tun taane pirezidaanticha qeequu irratti fuulleffatan jechuudhaan kanaaf dhimmisa kan ilaallatu waliin kallattiin wal qabsiisuu qabnaa jedhan. Kanneen haleellaa raawwatameen miidhaan irra ga'e dilbata kaleessaa Charlottesville Virginia keessatti sirni dungoo qabsiisuu geggeeffame kabajaan yaadatamaniiru. Kan anaasitti argameef dubartii wareegamte kabajaan yaadachuu fi warreen finxaaleeyyii mirgaa leellisaniin ajjeefamte kanneen kun kan hawaasa keenya dhuunfachuu fedhaniif baay'ee nama gaddisiisanii jedhan. Poolisiin Virjiiniyaa 2 kanneen samiirraan jeeqama sana to'ataa turan immoo balaa heliikoopteraarra ga'een lubbuun isaanii darbe. Hookkarri sanbata darbee itoo hin ga'in dura jimaata halkan warreen olaantummaa warra adiif falman xomboora qabatanii keellaa Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessa hiriiranii siidaa jeneraala warreen olaantummaa adiif leellisanii kan Roobert E. Lee'tti marsanii turan. Magaalaan Charlottesville baatee eblaa keessa ture siidaan sun akka achi kaafamu kan murteesse. Magaalaaleen Yuunaayitid Isteets hedduun yaadannoo olaantummaa adii akkasii mormariiru. Erga sanaa qabee Charlottesville mormii warreen olaantummaa adii faarsaniif qiyyaafata taatee turte. Ripaabilikaantichi Sanatar Oriin Haaj ergaa Tuwiitarii irratti maxxansaniin akka jedhanitti hojii hamminaa kana adda baafne maqaa dha'uu qabna. Obboleessi koo dirree waraanaatti kan wareegameef yaada Hitleriif utuu qabsaa'u miti jedhan. Kan Tiraampiif amanamoo ta'aniif yeroo gabaabaaf waayit haawusiif hojjetan Antonii Iskaramuuchi illee pirezidaantichi ergaa cimaa dabarsuu qabu. Jedhaniiru.
And I think you needed to be much harsher as it related to the white supremacists and the nature of that.
Kana caala jecha cimaa dubbachuu qaba jedhee yaada sababaansa olaantummaa warra adiitti hidhata waan qabuuf.
White House deebii pirezidaant Tiraamp ibsa dilbata baasan irratti kennan deeggaruun faarsee jira. Pirezidaantichi hookkara bifa kamiinuu jibbiinsa balaaleffataniiru. Kun immoo dhugumatti olaantummaa warra adii garee KKK jedhamuuf garee naazii Jarmanii waliin wal fakkaatu kan niyoo naazii jedhamuuf gareelee finxaaleeyyii mara of keessaa qabaa jedha ibsi White House kun. Kanneen biroon bulchiinsa pirezidaant Tiraamp keessa jiran illee jecha ciccimaa dubbataniiru. Gorsaan naga eegumsaa biyyoolessaa Tiraamp jeneraal HR McMaster akka jedhanitti yoomuu taanaan uummata irratti haleellaa raawwachuuf dubbii tuqachuun shororkeessummaadha jedhan. Namni jamaa hiriira mormiif walga'itti konkolaataa oofe yakka ajjechaan kan himatame innaa ta'u ministiriin haqaa immoo qorannaan mirga namaa akka geggeeffamu ajajee jira. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 asuma biraamu waaree booda 1:44 ta'eera. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa irratti soraan dorgommii kubbaa miillaa atileetiksiif oduu ispoortii garaagaraa qaba kunoo.
Kilabiin Barseloonaa Neeymar paawundii miliyoona 200 oliitiin gurgurate. Joos Paawuliinoo immoo Tottenham irraa paawundii 40 miliyoona 40 harka dhooftee bitatte. Kun ammaan lubbuun natti deebitee jedhe Neeymar kilabii Faransaay PSG tti galee jennaan. English Premier League kees tammo West Ham namhara klabi dabalachu jirti taatulle kale milaf mata klabi Manchester United randan damanne afuri fiduwan gangalche gabayan tabatot kubba mila klabota dunya gugurdo o wade mu jirti namagtokko dollar million hedduti bitachu fi isuma wanare daf sarba qabatan fakkeesu jirti kangad jede la furungate kana mo qubwa qat olir betini waqufi galateffat muktar idrisi fi yomi qajelcha waluma kalchani waluma malchani falachun falatani muafara figich metri kumshani rat moani gurangalan matawtu sport ke sagto ethiopian championa lenden kakale dumatirratti namedu argatte madalia shaningal talmalazalmaza yanati fi muktar idrisi warqi guref durgummin ilaf gurra dunya sente durgummi metri kumshani muafara rat moani moha muhammad muktar fara nam gan soddo mi afuriti moqadisho somaliye dalate lamme britishit digich metri kum baati bishani kum sadi kum kudani fi kilometri walakka kilometri kilometri diddami sadi ratti nam wan heddumo umbe kamo warqe dutu laterle turkumbi baranati ndubat fi gich diisa jere qata khakati maqumduri khanin galachu drele ndelit championa atletot addunyati wotlo guyallen guyanne nagada mate hobe fannifate tin sila wanar mandurat muwat khan me facha jiratu abba jollet metri khumishani tanirratti ilaf gurra dunyallen garumisajira marron isani gette jennana figich metri khumishani garlakisan rike nami woltbafate yo qarahani yu cininnacha namu cinacha walqaba direpisa lafa durukisa ya namu ilaf walqalacha walrat walegatta khana mo wan heddu tawofi damf tururacha ribisa lakum jadani ni taab talab jicha ejjat dere facha takure dere facha ya خانه مقا بيوفيتيف خانه مقا غوسوفيتيف خانه مو خوري گودا مليون هدو بداس خانه رار گتاليف ديچا نموفما الى ولقلچاوري اتليتوتي ايتيوپيا نمكا يومي قجيلچا فاتي مختار ادريس فاتي قرا ملاتاني دوفن فارا جلا انديبينو اند دبسينيا جدانيتين وليرا فودانيتين ددبسي سباني متريكوم شاني دوماچو گيتتي جناني ولتكيسات يومي في فاران گوسوم گوسه مختار جلا ديبي مختار كن جلا ديبي namu wal goda gale chehu gure wal jalatilat muktarif muwaqafat waltaf jalatilat durat gok jalat gok waltike sayat stadiumin olajjadu bis wari wal qolch gamadibis kan biyadurgum kan hori kan rebet namu lubun arkisent sekendin gamale lebift waltichininatan yomi fi muwaqafat waltaf akumta taate muwafi muktar qofti waltafan yomi frefu jaladebi wan netol chegujir gamamulat una canetat
Sara tied in on the inside, he's grimacing, this time it may not be glory or will it, he's coming on the inside, Idris is rocking and rolling, and at last the fabulous Sara is beaten, Idris is the world champion, Sara takes the silver and Chelimo the bronze. Well,
akas tolche jaladebi Mukhtar Idris wanta ka dunyana argiten ben wahe durratna muwamen ben muwa fara muwe jannan akal jada dubbat.
I am happy, he is big champion, he is for many many people for Mofara.
Shukuni ni championa gudda nami he dur muwa fara jada iti negad kun champion gudda guddo gammade jad muwa fara duruma baras miyefate wahe durjatelle lamme sobay akal jada nille.
You know, it's been amazing, it's been a long journey, but it's been incredible, and it doesn't quite hit back until you actually, you know, you compete here, and finally, after crossing the line and having a couple of minutes to myself, realise this is it.
Akarjir, khara edduyaan, championa heddu heddabar, taatulle iyo tok-tokko, waan eddu argata, taanum dubbin fit anna tanaan, gurangalane jechun dubbat. Atleetoti, Ethiopia durgummil endini facidakan galu ujjiran, Ethiopiaan warki ado akuduri kaan ammatbar kaanin argan. Manta manta ye jadeet reefu atleet ashabir demisef infinnet bilbilan dubbis, durgummin barana maan fakkaati ille jadeen, ato tanjannu atleet ashabiri nama durgummi maratoni tifuan gargara fi gumbe kamu, ammanta Federation Athletics Ethiopia keesatti, dame durgummi kees ujjat, hakan iya.
Iyon na data atille baranjoni duran sanandura, agan salinja sanati sezdeenani, ato tiar hiru ammata nazaru, challenge kita ada tanggung jawab turun warni adil. Adanya rasa atletik film jarak berat ini lebih mahal kejirudah. Fasilnya Amerika ni medali kita ada ni sampai murti. Film kita nanti arah tanding game rasa saya ramadani medali dari sisi kita jirudah jangan teh. Atas dunia itu, ia kini rasa jauh warni kita mula rajirat. Jukan training ye. Hujjah tu mereka jiran tu, macam ni jadi hujung tu, nanti ni ada kerjanya tu, ni jiran. Baru waktu federasi ni tuan ni hujjah tu mereka jiran tu, apa aja nak kerja tu, rakan nama arti. Ega waktu sejak aga, kuma kurang ni almarzaya nara arjani. Waktu ni sedang macam mo Iran kuma shanin Mukhtar Andri Serai kani arjani. Maraton ni raa, amaratola beri rakan arjani. Atlet itu dekam tu, Pranesh Devada. Kami kurang ini dibakti dan beri dah medali beri kita sempit. Akak semua semua jurgen ni kuma shani kadim semir almaz jianan medali develata beri kita sempit dia soli jelas medali wan arjaman jarum kanan kancah kanan ini.
Idris muacu syarat atlet itu is gargaran itu jira farah muacu wandik komiti entus gargaran ni lain jabe ni saling kejira.
Idris akak muacu Jadi budaya kan terus terus re atlet Yomis kajil tapi aku mabeka mufar ani satu data tu re Yomis kajil tapi kan efrat ega tu re kauji budaya kanu jadi terus Yomis kajil tapi kan jenuh lal terkawa.
Memangin kerjaan nama membeli ni akatleti to kau tiol lal tu.
Ega aku mabeka kata justru ta objektif tiol lalu Yomis daya tu gubat tu re justru nizuri entah tu re wanpai. Mufaran itu isu data malah gulal rata toko pabrik itu kan dabre lama tamu jual rumah rata walaupun amat muka kan egah sore muka kungaru tapi amat udah gaya guma cebut darah kan udah te ini dua gaya dua gaya tu juri kan kerana jauh sahaja juri sahaja suatu muktar juri kan arga tu rasa kerang kau sore walaupun ini dua dia nanti mesin kira semua mufaran undu macalawan te. Mesin kereta itu mahu tu dan datar. Olah tu, walaupun ada lagi timbalnya, adam bahasa budak angkara ni, baru asalnya tiga budak sanggup macam tu re, yomus kajil tu.
Oh, karena fui omi fikir kau ni mahu kan dapsi se jalan fui di de, egemo isi tegal lah kisah. Selaf ufil lemo undan dah je curi okana. Ado idrisi dapat subah tema.
Ufil lemo undan, aku mahu tu tiang jam aku tinggal dalam malik mahu tu undan dah. Kunle muatun janda, jaru orang kita say, menteri afrikani orang tu tak sani, bila dapat ni, kita merjan ini, kita Amerika tak tahu tu, mukaran ni, ramdera dapat mana ni, toko pale cara tiba uka pasal ni kan?
Gorsum, akanum gorsita mo, jadi cuma kumatel itu tu, dua kas gorsan mo, atene belula kisah belua mo tu, jadi ni gorsan mo, malik muatu di Israel, ofiyu sila muatu dendai.
Jadi, abang lama waktu, atau mungkin sengaja rugut sakit injur, atau nanti kita semalam sundum tu kapsi sudah berbadawan teh, sundum tu kena mata sah jambis sudah berbadawan teh, saat itu, acara tu gaya budjal kerajaan mukar indri sesambal itu jadi tu semalam, kita ramu waktu, atau saat gubisi dua kali sengaja rugut sakit, nah umum sih hundra tu sentau rugut sakit injur.
Ingat sefana gamkhanin amo Neymar kelabai Faransa PSG poundi million dibblama oli timbita tankani durgummi khale kelabi nisa sadi fi tokkon mo terrati goli inni galjettu murtesa tayetin gammachu jiraachu sadubat gamkhanin amo tabatta gabayan tabatto kubba mila dunya o ade mujirti tabatto tilen khori heddum bitachu jiran kopin sporta dar artanuma ansora la ketan gambul
kun radio sagale america saganta fan romote Robif kami sadar pebak atau tetiup Af Somalia, feundoni wan Somalia, bosan sorra ka anian darah galana yemanit tirol iatan, namu ta seran ala nama dede bisanin galanit tidar bamun ni ada tama. Jumata as wan haraj ruba cuf jalan ninggara yemanit tibil biltai turte, kunot.
Ergatia tuallahi murut agasa nagarte dari awali jere, dari hukum garbe, guya sambata sikada, amla magarbe asri. Jadi unsur agar aku dari kena akan lakau dia ke ni ada si lakau Eropah semua tak turkan tahu sih. Namun di sian garbet ini dah ini awal lagi lah. Amat dia malam pasang jangan memberi. Namun tu ko garbet bahasa ini Google bilangnya tak mahu ini awal lagi lah. Amal leh dia macam asri rasis bahari namun lama bahasa ini Google bilang ini kelas mata nanu kan orang yang menitujira gerak awal lagi ni kelas ini dah awal. Di sini nunjani. odeeffannaan biroo kasii eeguu barbaadu jagootiin abiyyiin qulqulleeffanneeyaka odeeffannaa ijoollee sadiin odeeffatan sanirraa dhaga'etti doonii guyyaa san baate doonii lama sun odeeffannaa ni jira. Doonii sun nuusaa gartee sa'a lama waan ta'u ni dura baatee iyyuu jiran doonii lama wal jala ba'ee guyyaa kamisaa guyyaa harbiyaa ka kamisaa turan sun kanan 19 baaduma san faana doonii lama ba'e.
Gaafa roobii tokkotu ba'e.
Gaafa kamisaa lamatu ba'e ijoollee odeeffannaa argatetti dhugaadhaa dhibbaan dhibbatti nama. Shantama fe'anii ittiin ba'anii sa'a lama kana nu dura fe'anii achi ka'anii odeeffannaa ittiin gahe yookaan nu dura bakki itti bu'anii bakka jiratanii bu'an jedhanii.
Namoonni firoota isaanii gaggeessan inuma jiraatu miti bosaasoo.
Namoonni isaan gaggeessanii jiranii qulqulleeffachuu ni danda'ama bosaasoo.
Dilbata kaleessaa har'a waan hundumtuu cal jedheeraa jechuu.
Wanni har'aa fi dilbata kaleellee dhufe hin jiru fakkeenyaaf guyyaan jarri bu'a yeroo hundaayyuu baay'atee doonii kan dhuftu Afrikaa yookaan Soomaaliyaa irraa roobiitii fi kamisaa fi guyyaa jimaataati. Guyyaa kana sadii yeroo baay'ee kan eegaman kan dhufan.
Kanaaf wixataaf qibxataa hin jiran.
Yeroo tokko tokko yoo dhufan malee baay'isanii yeroo guyyaa hundataa fi qibxataa kanaatiif dalagaa kana baay'ee hin jiran.
Warri lubbuun hafee yoo attami warri dheengadda dubbisne maalirra jiru?
Ijoollee sana odeeffannaa gartee dhiyoo irraa odeeffatanii. Firoonni isaanii suuqii irraa bilbilanii jiru akka agartee bakka itti walqunnamuu dandeenyu bakka nuugeessu jedhanii turanii akkasuma fuudhee bakka godhee fi jiniin bakka kanaatiif akka hordoftan jedhee jiraan illee akka walqunnaman nama godhee fi jira ijoolleen sunniin nama argatanii jiran ijoolleen dhalaasu.
Seen garaatti baattus seen durbaas moo?
Lachuu iyyuu.
Garuu ammaaf achuma jiru.
Bakkitoo duraan UN qopsiitu jira baqataa keenya yeroo baararraa bu'an hanga guyyaa torbee takkaa guyyaa lamaaf sadii afuuratti baafatan bakka san jiranii narraa xiqqoo fi kiloomeetira 30 takkaa akka ta'u maayifaa jedhama bakkitoon sun achii jiru. Nurraa kiloomeetira 100 ol deemanii jiru nam tokko naannoo kanatti hin argaman irraa. Akeera kaleessa ijoollee dubartii kan dadhaban takka argadhee ture kan dawaa barbaadu dawaa goonee fi kan nyaataa dhugaatii barbaada nyaataa dhugaatii goonee fi geggeeffamanii jiran yaa'anamma hin jiran.
Amma kan doonii sanarraa meeqa ta'u meeqa lubbuun hafan kanaaf ija keetiin argite.
Fakkeenyaaf nu guyyaa san warroota lubbuudhaan hafaniitiin nyaataaf dhugaatiin dhaqqabnee lubbuun isaanii baraaran kan doonii nama 160 san kan irraa argannee nu harka keenyaan keebaltii gooneef nama 137 kama guyyaa tokkoo kan doonii nama 19 irraa dhumanii san.
Kan warra roobii yoo beektaa?
Kan warra roobii illee agartee bakkitoon fagoodha namoonni hedduun harka ba'anii namoonni argannee jiree nama 27 keeballee jirtu.
Guyyaa kamisaa kan torban darbee san dooniin Soomaaliyaa irraa ka'an meeqa? Kana qulqulleeffachuuf gara bosaasootti bilbiluun iyyaafadheen jira.
Guyyaa roobii asirraa baate kan gara galte kaleessuuti osoo gara hin galiin uummata oofuutu waraana Yemanii hogguu argan lafa fagootti irraa gad naqanii hammi tokko akka rabbi baasetti ni bayanii hammi tokkos bishaan daakanii bahuu dadhabanii dacha keessatti dhumanii ammoo kan itti aantu guyyaa 4 gaafa sun reefkaachi baase asirraa baate ganama kamisaa achitti. Buute kan itti aantu nagaa geessite nama. Bosaasurraa dhaqan namoota achi bakka san jiru ijoollee kana quba qabu kan beeku kan firaa kan asii nu biraa deeme nagaan achitti irraa bu'anii turanii lakkoofsa isaaniillee isiniif hin kennuu danda'a.
Akkuma waadaa naaseenan bilbila kan Yemannaa kennan gara Yemanitti bilbileen namoota nagaan galle jedhan argadheera. Nagaadhaan kamisa achi dhaqqabdanii? Yoom kaatan bosaasoodha.
Bosaasoo guyyaa lama jennee yoo ta'u guyyaa kamisaa galama kun. Anjoonni kan hanga beellee beeku galuun doonii jennee nagaan baate nama 110 bakka tana fe'ee hanga isaanii ta'e guddoonni hanga taatu ta'u. Nagaan dhufee bakka doonii jennee nagaan baate.
Yemaniin kan geessan kamisa?
Kamisa keenya.
Isin biraa nami du'e hin jiru?
Nama jiru akka beekamu jireenya biraa jiru jiru nagaan baate doonii jiru.
Eessatti baatan?
Mukollaa gama saanu beeralli iddoo jantu buune. Wallaahi gaa ijoolleen taa'ibboota haftee bishaan baaka isatti bishaan dhuguddee malee namni jiru akka beekamu.
Jechuun seerumaan lafa ittiin siin ga'uu qaban isiniin ga'aniiru jechuu.
Sigaachiif abbootii kun miidhaginaan waan takka illee hin agarre. Ammas yemmuu barbaadan. Yemmuu jira yemmuu.
Imaltuu itti fufuuf moo?
Namni adda facaafee taa'ukkachi gabbuu yemmuu hin argu. Wal arguu hin dandeenyu. Amma garuu nuti nama arguu wal bira jiraa namni dubbila akkasi jiru jiru ijoollee namni bakka hedduu addaan facaafatu.
Haala kanaan dooniin. Kamisa darbe Soomaaliyaa irraa ka'an lama ta'uu isaanii hubanneerra. Walumaa gal torban darbe jechuun gaafa roobii bosaasoo irraa kakaate bakkanishe maa jedhamtut ummata galaanaatti naqxee deebi'uushe warri bosaasoo irraa ka'e yaman bakka mukkeen laabiraalii jedhamu dhaqqaban nagaan galuusaanii kanneen kamisuma san saliil aambaa dhaqqaban galaanatti ka darbataman ta'u hubannee jirra. Maatii namoonni jalaa du'anii keessaa argannaan dubbifnee ka dhiyeessinu ta'uu beeksifne.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.